Mpenzi langu limekosa rutuba, weka mbolea nijitete, na mkono moja haulei mwana, weka miwili unipoke. Waambie bwawa nimeingia ruba, utoniacha nipote, hiari ya shida utumwa dani, tuporadhi tungoje. Asiye kujua kuthamini dani, tusiyo wajua tukae naomba, mana mapenzi uvunja jabao, ayana uhodari. Mwenzako mimi kiguru gwaju, mwendo wako wangwanyu wanyu, unanimaliza mtoto, unanivuruga mwendo. Nikubebe, tupaende lege, nikubebe, nikubebe, tupaende lege, nikubebe, oh mama.
Akina we, 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 akina we,
ukiwa mbali tapotea.
Niacha mwenzako mami, mi taumia vibaya. Tanipiga kabali mwenzako mi, utanivunja daya. Tena mikuwa kodali, sio laya, laya. Yani mikuwa kohani, sitori daya, daya. Tena mi, mikuwa kokoro mam, sisiki umevunja na ngoma. Yuma number one wewe katulia, maneno yako mengi haya ya dunia, mingine siyo kweli wananisulia. Hey, yeah, yeah. Nikubebe, tupaende, yeah, yeah. Nikutete, Nikubebe, tupaende, yeah, yeah. Nikutete, mama.
Zoba, yani nimebuia poda, kwako nimekuja soba, oh mama mama.
Yani kama umeniroga, chupa imepata kisota, kwako misina uo.